with the baddest.
Zenwap.com.
Refrain. Kanjoroma.
Machine or cease. Mago sweetas. Okay. Yeah. Levo yangandi mine. Puna kwetam haya leso panga zaine. Yeah. Levo yangandi kunembe. Ukalimba nandini nzaku ponya muchi.
Wembe.
Yeah. Tonde moku bempa mpanga. Ukalimba nandini maya kwa zakala anga. Yeah. 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 Ndikukuza usalile pakati vatu pajewe ndine pali malile
ozipomba ukari kuti ni ama nako na siya kuti ero lelo izako sako na kumendo na vala buti jakichani nde bodyguard na vimagero vingoti dadi au mwandi niliko hadi sini wapenda wako magadi oke na enda bye bye inenuone katia hai hai funo nichi lai lai singa nichi mfieneo yae oke na kuye useka na siya ulo mgemu nifika na hia nikafika mkambe bebani sini makoka oke tengani nikafika malapa na kata sini nganamo kanona papata kapali mtengo pafuka kata kana kukira kutu Dapa pata, inewa mashe, furu makata Nikupulinga, furu makata Hawe walema, kunira kata Chende chikanga, nikunikata
Zenwap.com